mukwano gwange lulina emikwano olina sente olina kimanyi obulamu bukunyumira nange nyabo bwe nkulaba olwo ne nzijukira bwe nali omugagga nga nnina emikwano kumu naye nonyabo beera mugezigezi abantu tobeesiga nnyo bakyuka sibeesigwa tuwale emikwano kumu naye kibi kye balina oyo kuba mukwano gwo ngeroyina kyetaaga kati nonyabo bwaba amaze okukifuna oba bukimala ne kiggwaawo nga n'omukwano gw'olugukubye nze naye nafuna essanyu kuba nafuna abasinga yesu buli kaddabeera nange n'omukwano gwe tegukoma ye mwesigwa nnyo alina omukwano buli kaddabeerawo yesu n'omukwano gwe tegukoma eŋŋanda zaffe saako emikwano bakyukakyuka naye mukama atakyuka bwanjagala leero n'enkyera bwatyo labayo talikuleka yadde olina ekirwadde nga kikulya oba bwavubuze nandikimiranga ye mukama abeerawo bambi naanye by'emitima egimenyese bakukyaye bonna olina ebiwundu ye mukama abeerawo bambi naanye by'emitima egimenyese nalina emikwano nga twesigangana ngera abagamba wendigwa we baligwa nalina sente nga nabeera balina nga bwendya ne balya wamaga obulamu ne bunyuma fe lwe twayoyanga okulya ku kibumba nga tudde sante sente ogikuba egonzaawo nali ndowooza nti omukwano ogwe twalina okufa kwe tuli twawula naye bino ebinsimpewo obugagga bwange mu kaseera akatono nnyo bunawabula n'emikwano ne gidduka naye sikimanyi munnange ky'obumu bwe twalina abantu sibeesigwa bwe bugagga bwe twalina sente zaatugatta ate era ne zitwawula okuva olwo si kyesiga bantu neesiga mukama atakyuka
Yeah, we'll come.